Ngeza uthando lwa ungene inhliziyo ya kanti wena uthandaza 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 uthandaza
go crazy, you make a girl go crazy, pretending as if you care, while you don't, manje inhliziyo yami, ifuna yekufuna yo, isama ngawo amandla ami, kodwa yona ihlalanga, ihlalanga.
Baby, mind me, I get danger. Baby,